Tipo, si wanubatikana ninyaya dukuduku. Susu wevu zanupievu, tirukubatikana ninyaya kwa wakanyika. President wedu yezu, nariku tendelera. Wakute ita mwoni, washikata mariboni, ema projekti matwa, mataundi matwa, ma steel plant matwa, ma power station matwa. Tiruku waga Zimbabwe ya mangwana. Awazirani wanungu ya ipsaga, na washitika na paitika pa doropa, na wakatika na uta wa zanupievu, nga wati CEO, please. Hatibatikani ninyaya zakadaro, bagi nini kana manzu kwa kutukua itika zakadaro, muenda kuma pulisa wikunzipo hiyo hiyo ndo wali pasipe mtu wakapuwa mbasa wikuchengedeza unyararo mnika under the constitution of the republic of Zimbabwe ndo wa muno bunza enzio wanengo wazivaro wawane unda ono ripota kuma pulisa na chaji zo uiswa kune wanu wanengo wakonzeleza mirishonga yacho majaji wawu ndoza waka garira na magistrate kutonga nyaya zakadaro isuwe zanupievu nyaya kutuwa na wanu mara zura na wachi wati zidi tirikubatikana nekubaka nika wanu warukuwa kama bridge madamu nechi mungade ulimika mge mirishonga imu umurugu waka azi itiba yutilijanu leibafu
asika waruku pomera yu mapulisa isho ne matare kutiane ngano rerekera kudivirese zanupievu kutukuno mangara kupe zanguwa
zino kana wasa goni kuirana ni mapulisa wajitotwa gaime nika ya kuno garasi ingati hizo masoja ahudi, mapulisa ahudi, mafia jie nika hiyo ahudi you know, these are the killers of the state. Hizo zikuti warare mzimba zao mangwane wa mungi, wasi nagu hizu kumara zuru kwa hiko na mapulisa harimu ita uti mwere nyeru nyararo mnika wata zagura na mzimba zao wa nye mtisi nilipilewa mapulisa andiye zanu pia wari kuchengiti kwa nyararo ruoto mwa Afrika nisi namba wana hakuna kana unuzi kwa etika mbirishonga mapulisa ni mapulisa wari kuchengiti kwa nyararo saka chawano ni mwengira manu wari kwa ita kutuparare usiku wese wasina kupani kwa mawindo mzimba zao wasina kana kubiru wasina kana kuruwa mzimba zao wazoti mapulisa ashata iyo wari kwa waparu nyararo wari kutuwa kwa tendere mika ngawari kikudaru manisi
vahari kutika batawe zanu PF kuchika sarudzo vashitari sababa elections akaitwa ema kanzura ya kuchipinge neku kariba vashitipa akaitwa ma reforms zanu PF umeshika ukundwa
aiku takaenda kuma elections wano waka vota zidizwano waka vota zanuda chikungu wa sota nishikuti mwengari mataunda au wanga washitonga for 20 years wachua na majority babu absolute kuma elections zunezuno zanu PF ya zoka uwaona gepo rato niliku kuloza wifinga mbo iti bozo wano waruku wana mbasa kanaka kutuwa ni zanu PF wano iti tipu usi wano batika na ninyaya dukuduku isusu weku zanu PF tiliku batika na ninyaya kwa wakanyika president wedu yesu na waruku tendelera wakute ita mwoni washikata mariboni ema projekti matwa mataundi matwa ma steel plant matwa ma power station matwa tiliku waga Zimbabwe ya mangwana awazirani wanungu ya ipsaga na washitika na paitika pa doropa na wakatika na uta wala zanu PF nga wati CEO please hatibatika nini nyaya zakadaro bagi nini kana manzu kwa kutukua itika zakadaro muenda kuma pulisa wikunzipo hiyo hiyo ndo wali pasipe mtu wakapuwa mbasa wikuchengedeza unyararo mnika under the constitution of the republic of Zimbabwe ndo wa muno bunza enzio wanengo wazivaro wawane unda ono ripota kuma pulisa na chaji zo uiswa kune wanu wanengo wakonzeleza mirishonga yacho majaji wawu ndoza waka garira na magistrate kutonga nyaya zakadaro isuwe zanu PF nyaya kutuwa na wanu mara zura na wachi wati zidi tirikubatikana nekubaka nika wanu warukuwa kama bridge madamu nechi mungade ulimika mge mirishonga imu umurugu waka azi itiba yutilijanu leibafu
asika waruku pomera yu mapulisa isho ne matare kutiane ngano rerekera kudivirese zanu PF kutukuno mangara kupe zanguwa
zino kana wasa goni kuirana ni mapulisa wajitotwa gaime nika ya kuno garasi ingati hizo masoja ahudi mapulisa ahudi mafia jie nika hiyo ahudi you know these are the killers of the state hizo zikuti warare mzimba zao mangwane wa mungi wasi nagu hizu kumara zuru kwa hiko na mapulisa harimu ita uti mwere nyeru nyararo mnika wata zagura na mzimba zao wa nye mtisi nilipilewa ni mapulisa andiye zanu PF wari kuchengiti kwa nyararo ruoto mwa Afrika nisi namba wana hakuna kana unuzi kwa etika mbirishonga mapulisa ni mapulisa wari kuchengiti kwa nyararo saka chawano ni mwengira manu wari kwa ita kutuparare usiku wese
Wasi
aiko takaenda kuma elections vanhu vakavhota zvivanhu vakavhota zvavanoda chiri kungovasvota ndechekuti vainge ari mataundi avo avanga vachitonga for 20 years vachiwana majority babo absolute kuma elections zvine zvino ZANU PF yadzoka ukaona gepu racho riri kuclosa zvisingamboiti because vanhu vari kuona mabasa akanaka kuitwa neZANU PF.